Back at this one for Jamaica, and so we take it deep on them, say.
Fresh.
Rasta Pandy,
don't Freshman.
Mr. Puta Tulad.
Pooh! Yeah, bro! Yeah, I'm a jah. Dash! Very boys. I'm a bugu believer. Kamika mulila, kuneni mosha chisungu, no kushana fi. Vila fine fe wasungu. Ukuchi foku, no kuchi knife. Injevele pakule ya kosa kwe ilife. Na ibukisha, na geto ifo kwesu. Zeni zino ififi ama nesu. Sefo kumyesu, kulipo na kawele. Na tule ya kwesu, baby tetu mwele. Life ya madhio toto. Magai valisheta, tawafu ama dhio toto. Life ya madhio toto. Magelo valisheta, tawafu ama dhio toto. Life ya madhio toto. Nifina kumbili vali mbichi loto kumye sukuna afya no kulila mumboto kumye suni dameti Mwapia kamwalia wino kunine nishibwanso akamwana kamubose na kanchita follow bonti ni kailo olo nenti follow na kande mwate kachita kuchinja ichinzo te chikatu imisanga manija kute mwepefifie nangu jisika lepuka kakutapiri lange lubo kapuka ukavelela ya masungu nangu choncholi njevele ya kosa papele sister I'm sorry kamulila kuneni mosha chisungu no kushana fi vila fine fia masungu ukuchi foku no kuchi knife njevele pakule ya kosa kwe life na ibukisha na geto ifo kwesu zeni zino ififi ama nesu sefo kumyesu kulipo na kawele na tule ya kwesu baby tetu mwele life ya madhio toto maka ivalisheta tawafu ama dhio toto life ya madhio toto magelo valisheta tawafu ama dhio toto life ya madhio toto life ya madhio toto Foco pie chips and chicken. Gafima walo, mafima champagne. Life ya matute fwe wane mbalala. Nga mwapula sana nishi na matawa. Na kula vea kulida na kubinwe. Papena ya koza na ngulu wente menwe. Ni wente mena nwanti o manazi. Kumezu na mapata mako mandazi. Pete folio sepa nife makilashi. Kale mpela malaika shikari na kilashi. Olo nishi na lilamba katika kusambia. Tualea kutudaya panuma ni kusambia. Damage kambika mulila kuneni mosha chisungu no kushana fi vile vile vya wasungu ukuchi foku no kuchi knife njevele pakule ya kosa kwe ilife na ibukisha na geto ifo kwesu zeni zino ififi ama nesu sefo kumyesu kulipo na kawele na tule ya kwesu baby tetu mwele life ya madhio toto maka ivalisheta tawafu ama dhio toto life ya madhio toto magelo valisheta tawafu ama dhio toto life ya madhio toto.
Your name is too nice.
Chipote Tulale.